uzabasha kugerekana ni
atanyizi
zira yo mu butayu. Abisirayeli bava mu Egiputa bavuye mu maboko ya Farawo bageze mu butayu bashonje cyane bishwe n'inyota batangira kwitotomba bati Mose watujyana gahe n'amagambo y'umujinya yo kwivovotera Imana. See you.